kumebo sisteri la yaka stoki abambale sikwebezane bati weave ibona bati bakhi stofu abavuti sikurikendla kala yini stofu lexiya n'wana mani haye mbura mbura tana mani u ta vulavula ku ri xitofu xi le kwini tana n'wana mani e stoki stofu a xi kona ka wena anti e mbura mbura a yi fambeni tana mbura mbura tana n'wana mani nakombela tana nakombela n'wana sesi
Signore,